nkwasɛm brɛni onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm ɔmade aso bɛfa bibi ɔbɛ hɔ na wase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ edu fa wokafoɔ wo nua woba sɛ nkwasɛm brɛ ani ɛda wase sɛ wayɛ sitie ama me ɛyɛ msomfo akwahefod na mede asɛm yi brɛ hɔ asɛm yi firi life word media ministry hɔ ɛna yɛde ɛbrɛ ɛsrɛ ne die mu sɛ ɛbɛbɔ mpae ɔdomfoɔ mabɔhofoɔ pa botiefoɔ gya a wo nkyɛn na akra nyinaa ba wo mmada wase wɔ akwanyɛ a wode ama yɛ ɛda wase womehunudɛ sɛ yɛmu da foforɔ ti sie bio so na wohwɛ foforɔ bosom foforɔ no afe foforɔ bibie wo ma yɛadwene ne ne yɛnte aseɛ ni awurade na sɛ wopia a yɛmu bia anyɛ wo yera ba ɔwɔ w'asɛm mu yɛntumi ntoa no mu a bɛfata ababɔ pa ɛda wase ɔnade yesu kristo din mu ana ɛbɔ mpae amen ɛyɛ mosomfo akwahefod sɛ mefiri life word media ministry hɔ ana yɛde brɛ wo bio ɔnua asɛm a me ne wo kyɛ mato no din ɛsɛ ɔkristoni ɛnante fɛdifoɔ ɛtenabea anaaso wɔgyina mu ɛno nti onua a wotie me sɛ woyɛ ɔkristoni a anaaso ɔno biribi a wobɛtumi atutu w'anammɔ asi na wodi w'agorɔ anaaso wode ayɛ wo nnɔma a woyɛ ɛsiane sɛ bible no nea waka no ɛno na wobɛtumi anammɔ na woayɛ ahyɛ onyankopɔn anuonyam yɛbɛhu wei wɔ nnwom ati baako yei mu baako akɔsi nsia na wei deɛ megyina nsia no so pa nam ne waka nsɛm mohwɛ nnwom ati baako yei mu baako no a ɔse nhyira ne onipa a ɔnante bɔnefoɔ agyina mu na ɔngyina demɔnyɛfoɔ akwan so na mmom na ɔntena fɛdifoɔ tenabea nti wohu sɛ sɛ wopɛ nhyira a saa bea no ɛne sɛ wode ho twitwi hɔ anaaso wokɔ hɔ wobɛbisa sɛ so sɛ mete area na baabi wɔ hɔ a mehu sɛ saafoɔ no ɛhɔ na ɔmobɔ nkyɛnku a ɔmokɔhyia na ɔmoyɛ nnɔma na motu anammɔ obia ɛnyɛ na ɛsi yɛnkɔ nkɔka asɛmpa na yɛntwe akra ɛmfa ma awurade no so sɛ nti saafoɔ no yɛbɛtwa wɔ agya anaa daabi yɛntwa wɔ ngya but bia a wɔm no biribi a ɔwɔ no sɛ wowura hɔ a anything can happen ɛno nti da biara deɛ mekyerɛkyerɛ a meka no hyɛ sɛ yɛ area no yɛwɔ a na nnipa no ɔfie a ɔfiri mu no wobɛhyia hɔ na wodi saa adwuma no ɛne deɛ mu wobɛtumi akɔ no nkyɛn wɔ fie na ɔno no aka onyankoropɔn asɛm ɔde moma kristo a ɔso abɛka kristo foko no ho ɛsiane sɛ saa fɛdifoɔ no bible no ka sɛ adebanfoɔ deɛ wɔde wɔnte saa na ɔte sɛ ntɛtɛ a mframa abɔ aguo na bi ɔto ɔse nti adebanfoɔ renni bem atembɔ mu na nnebɔyɛfoɔ rennya kyɛfa wɔ tenefoɔ asafo mu na ɛmu sia no nnwom ɛti baako ɛmu sia no ɔse na awurade nim tenefoɔ kwan na bɔnefoɔ kwan deɛ ɛbɛyera onua kamfo a yesu kristo ama wo sɛ ɛmfa wahuhumu na ɔsi oo me deɛ ɛho hia sɛ mɛkɔ asɔre anaaso mede ho ma kristo na mmom no nyamesom yɛ common sense sɛ wodwene sɛ adeɛ no bi daa na ɛwayera wakwan ayera ɛnɛ nipa pɛ wiase mu nyansa na ɔpo Onyankopɔn asɛm sɛdeɛ Bible no ka no pefee ɛwɔ Jeremiah no Jeremiah 18:8 ne yi mu ɛnkorɔ no sɛ wohwia Atwerɛsɛm no ma wo sɛ woapo Onyankopɔn asɛm na wo nyansa ɛwɔ hene aka w'asɛm pa a wo onua ɔdɛ sɛ ni ɛyɛ asɛm a ho hia paa ɛsiane sɛ nyansa dodoɔ nti ɛma ɔdesɛni apo Onyankopɔn asɛm na Bible no sa bisa sɛ no nti sɛ wopo Onyankopɔn asɛm a na wo nyansa ɛwɔ he wokae pitakaw sɛ the wise man are ashamed they are dismayed and taken low they have rejected the word of the Lord and what wisdom is in them ɛsafo anibewu ɔbɔbɔ bim na wakye wɔn hwɛ Awurade asɛm na wapo yi na nyansa bɛn na wowɔ me nua sɛ woyɛ w'ani nso nyansafo a na wapo Onyankopɔn asɛm de a na wonnim nyansa obi sɛ wobɛtumi anya degrees bebree first degree second degree pasɛbi na sɛbi na wonim nyansa ɛnokwasɛm ni Bible no ka dodoɔ a wogye no wa wogye ne dindinyɛ no ɔma wɔn to bi sɛ ɔmo manye Onyankopɔn ba so sɛ mibisa wo sɛ na Onyame nim w'akwan anaa ai onim w'akwan nyinaa sɛ Onyankopɔn no ɔno ɔbɔɔ soro ne asase na ɔnim w'akwan nyinaa deɛ a adɛn na womfa wo ho ma Onyankopɔn na womfa wo ho mmɛhwɛ n'ase sɛ ɔmmɛdi w'abrabɔ so ɛsiane sɛ yɛ nnoɔma nnan a ɛwɔ hɔ a ɛhyɛ nnipa nyinaa mu nnipa nyinaa yɛ bɔne Onyankopɔn ni onyama abɔye ɛnokwasɛm ni sɛ woyɛ ɔdebɔnyɛfo a woni animnyam nanso bɔne no ɛwɔ hɔ no nakatua no ɔwuo Nyankopɔn adomakyɛde ne daa nkwa ɔhoro ade Yesu Kristo mu ɛberɛ a yɛda so yɛ ɔdebɔnyɛfoɔ no Onyankopɔn yɛ no dɔ a ɔdɔ yɛ kyerɛe na ɔma Kristo bɛwu agye yɛ nkwa onua wotemi sɛ wode w'akoma bɛgye atom sɛ ɔwuiɛ na ɔsɔreɛ doa no pɛ mu a ɛka Bible se wɔbɛgye wo nkwa adɛn nti ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ na wobɛsere firi no hɔ sɛ ampa m yɛ ɔdebɔani ɛfamfo nsoɔ ɛkyɛ me ɛnɛ yɛ adomberɛ ɛnɛ yɛ kwagye daa me nua a wotie me adɛn na wontwa bɔne no a woyɛ nyinaa ngu na wonyae na womfa ma Kristo ɛsɛ wiase wei ɛbɛdu baabi bi a wobɛpo wiase wei bɛpo ɛhene fa ana wobɛgyina ɛna meyɛ aberanteɛ na me ho ɔden na meyɛ sie masa wo ho nyɛ den ɔdenfoɔ ne Onyankopɔn ɔno na ɔnim daakye asɛm onim nne onim ɔkyena onim daa asɛm Onyankopɔn tumi adeɛ nyinaa na onim adeɛ nyinaa nti no yɛmfa ne sɛ electricity wire ɛsɛn hɔ yi fa wo nsa kosom sisi a deɛ ayɛ nnadeɛ deɛ no a ɛsensɛn abɔnten no foro pole no kosom na amfa protector anhyɛ wo nsa a wosom a ɛbɛkye wɔgyina ho nanso hwɛ aboa anomaa ɔkosi so yɛ ne biribia a Onyankopɔn a onim nnɛ daa ne daakye asɛm nti no
apotete aboa no dada anomaa no dada do sisu a enya ne hwe na de obo ade we unsuro no na wa fa wiase nyina abo obo na obi aka hwe a nkwa na wonu nyansa aka na ya chiro nipa kopo mpe hwe o se ampa odi mbohunu ba na ntie na wa kuti boni nyina egu wa ben o nyankopo onya kafu yesu ma kene ho babu si yakopo do wi ase ni no de ne ba kopo mai no bibi o jini di no wanyira o na wonya dankwa onya otie mi dankwa eni nipa mu dankwa o onya nkopo mu emishwa se wire crado oji atum se ba fa kristo so kraje nkwa se ebrei upe mu kase urade yesu yo de boy ni fa fun so che e chumu fi de en chumu na fa se me kra aje nkwa ade me da wasi amen tu min tina si ma se upia ma yo iraba ani ma fufuro so mo ka sa ma chire won se obo sampa ya ya mi shira mi se se obo ro akomama amotie mu eno kwase mu a kwase mu me ka chon se ende so di won kwa homa no mu pa sori a o cheche bible no kwase mpa na tu anamoko ya mi shira se otu sana mawe. Asemi, if you like for media ministry, and I'm the bell, soon for a quiet fault, and I'm number check. Asemi, the telephone number is 0244-869499. 0244-869499. And quasim from Life for Media Ministry, and Michelle, bye bye.